Chipupute.
Hey, I want a man, want a man, want a man, want a man. Hello.
It's the kids, baby. Si uchawi ndele wala ndumba ni baba
yetu mkombozi.
Mwanao nalete wakasumba o baba
yetu mkombozi.
Ungu kwetu bongo mani kizipata hizo mani. Unachuki wakino manoma vinanza misilani. Kudadade, kudadadeki,
kudadadeki.
Unaocheka nao hao ndio hao marafiki feki,
rafiki feki.
Kudadade, kudadadeki,
kudadadeki.
Watakulisha sumu hata siku ya kukulisha keki. Hawa elewe tu
kama tupo bongo mani,
yeah.
Kama tupo bongo
Dar es Salaam.
Kama tupo bongo mani, kama tupo
bongo Dar es Salaam.
Kama tupo bongo mani, kama tupo bongo mani, kama tupo bongo mani, kama tupo
bongo Dar es Salaam.
Kama tupo bongo mani, kama tupo bongo mani, kama tupo bongo mani.
Utapigwa kwa juju juju juju.
Zombie sema now. Kama tupo bongo